Program ya afikepo afikepo mau oti afikepo ne mau chichewa mina unentauza kuti mwana wa school wa primary timulole kuti afikepo afikepo apange reach full potential ya akwaniritse masomphenya ake tanzira ake akwime bwino bwino koma kuti afikepo apatsidwe china chiri chonse chomuyenderesa. Ndiye program ya afike pa mina kuikonsa ndi Astoria Workshop ku Blanta, tandizo la ndalama limachokera ku European Union koma limatsera ku GIZ imene ndi nthambi yachitukuko ya dziko la Germany. Ya iwowa a GIZ akugwira ntchito mu project imene ya afikepo koma makamaka ntchito zosiyanasiyana zimene zikuchitika kale ndi unduna mapunziro makamaka ku nthambi ija ya School Health and Nutrition shine ntambi mene mayangana za majedo yabwi na wana mskulu kuyangana nkandi za ukondo meneko ya makamaka project ya afikepo ya yangana kwa mbili patanzi la mwana majedo yabwi na kuma so nkandi zo siyana siyana zimene siri menemo lelo choninga chatu nkufuna kungodziwa kutikodi mitu imene project ya afikepo ikuyenda hapo ndihiti ilipo mitu 5 ndihiti kana tukuyangana mene ina ndizi chunga mskulu umu amangoni chula kuti Uncle Z ya ndero takala nipompo ndito mfera chifukwa lero ana primary nonse Uncle Z ya bweda bano ndi quiz mama mpiki sana umu fuso ya tikala kumula nje kumene kuli ntendere primary school komanso kuliso nyengene primary school ndili kubula primary school schools menezi zikazi kupikisana pano ntendela tsimikiza kale kuti Uncle Z ife tili ready tikala tikufunsa kodi nanga anzathu akunyengene kapenanso kuli kubula ali ready nditi kudikira simenezo sindile ndekha pano ndili ndi a Henry Maruo muna tsindika kuti ara azimveka bwino bwino
yeah
ati azi chepera ya
ndina mene no ndimayanganira za magedwe ana maskulumu mboma lino la Mulanje
boma la Mulanje lonse
yes
osati kugawa iya
ai boma lonse la Mulanje ndithu amene ndimayanganira maskulumu za magedwe ana ndineyo ndithu
ndimafuna kudziwa mitu kapena kuti misanamira imene project ya afikepo mokwiriza nandi majedwe abwino awana mskulu komanso ukhondo imene tikuyang'ana ma things 5 timafuna kuti mungoti tamasulira tisinatero tamvetsedwa kuti pakatipa kunalitu mapunziro ku Victoria Hotel ku Blanta kumene kunali mapunziro ndithu akakonzedwe kabwino kachakudya kunena kuti mwana wa sukulu wa ku primary ya akaja chakuja akale ndi tanzi ya neno pompano program ikupitira tikudikira kuti tipange mpikisano wa mafunso quiz ya tibikira quiz oh mtendere primary school ikuoneka kuti yakonzeka bwanji tapanga check bwanji tiwone kuti kodi nyengeni primary school yakonzeka muli bwanji aphunzitsi ku nyengeni primary school
siwino kaenu yo Uncle Z
ife tutili bwino mwakonzeka kuti tiyambe quiz pano
takonzeka tumoti ana onse panopo akonzeka akudikira kuti ayankhe mafunzo
mwasonkhana
tasonkhana panopo
ashin teacher ndi anzanu alipompo
chonse tilipo
chabwino
ana wafikepo ana wafikepo
Lelo cholinga chathu nkufuna kungodziwa kuti kodi mitu imene project ya afikepo ikuyenda apo ndiiti ndirindi a Henry Maruo.
Yeah, my team zokwanira 5 amene no tikuyangana kwambiri mu afikepo program. One, tikuyangana za kajedwe kabwino kana that is nutrition. Komaso
tikati kajedwe kabwino kana tikuyangana chani?
Tikuyangana mwana uja kuyambira mama wa breakfast kuzafika pa mina kupita ku school akafika so ku school kuja tikumpatsa so kakati kudya kena kuonjezerapo mpaka na mwana uja akweruka ku school ndiye kuti tukamba za nutrition
chabwino timanena atupano kunena kuti ku Victoria Hotel kunali mapunziro akakonzedwe kabwino kacha kuja tsopano tisataye nthawi tishese ndi mmodzi mwa anthu amene anali kumeneko.
Nero dzina langa ndine Jesse Mlenga. Mrs. Kuno ndikugwira ngati senior community development assistant.
Tangomvetsedwa basi kuti iyayi anzathu anapita kumapunziro ku Blantyre. Kunali zotani kumeneko.
Ifetu ini monga ngati ine. Nali mmodzi opita kumapunziro ameneyo ku Blantyre. Victoria Hotel tinakajoya.
Chonjoetsa chinali chiti.
Chonjoetsa chinali chazimene nakapunzirazo. Sitimembekeza kuti kaphuzira zimenezo kuti ndi madyedwe abwino kuti munthu ukhale ndi thanzi labwino ndipo sokhondo pazakudya zimene munthu umadyazo makamaka kukhuzana na sikulu amene mawa ndatsogoleri adziko lino akuyenera kuti ndithu
ana sikulu aku primary
chifukwa ndiye chiyambi ndiye pali nyata ya nthaka ya dziko labwino ndiye kuti dziko likhale labwino ana kuyenera kuti akhale ndi madyedwe abwino ifa zataniza kuti akhale ndi zero mwina zodzayendetsaso dziko lino bwino
mwati kumeneko kunali mapunziro okhuzana ndi kakonzedwe ka chakudya kuti mwana akalandira chakudya acho akhale watanzi
kakonzedwe ka chakudya chabwino kuti mwana ayo akhale ndi tanzi tikuti kakonzedwe ka chakudya ita chabwino
chakudya acho mumapunzira bwanji
chakudya acho timamba talowa mklasi tikaunikire metinga pikidwe chakudya tikaunikire zabwino zimene zimapezeka nchakudyazo chifukwa kusamangodya usatadziwe kodi ndikudyazi zinthandiza chani kumoyo zithandiza chani kumoyo wa mwana
koma ino sikulu siita
mkonani nakuti sikulu
sikulu
ndakuti sizitengera kukula sikulu kodi simudziwa
anawafikepo
Pano ndiri ndi bambo Charles Lomone ati mutifotokozera nokha kuti kuno kumulanje mulutani bwana Lomone
chabwino kuno kumulanje ndikugwira ntchito ngati amene ndimayang'anira nkhani za madyedwe abwino HIV komanso matenda a AIDS
afikepo project imafuna imafuna ndani kumeneko
Kweni imafuna anthu amene ali mu committee imene imaendetsa nkhani zimene zizokhuza madyedwe boma lino la Mulanje imene pa Chingerezi timati District Nutrition Coordinating Committee
DNCC
chidule chake
chifukwa kuti mamva tu ma meeting imwe hayi ati nali ku DNCC ndi kumeneko kunabwera DHMT ndi kata kwa HPO kodi ilu kodi
ndi zomwezo kuti no DNCC ndi kagulu ka anthu ngati ka committee kamene kali pansi pa committee yaikulu ya paboma imene timaiti DEC District Executive Committee committee imene ya DNCC ndikuyang'ana kuti kodi nkhani zokhuza madyedwe oyenera boma lino kapena boma lilose akuyenda bwanji ndi anthu amene anayitanidwa ku msonkhano umene kapena ku maphunziro amenewo anali ochokera ku komiti imeneyi komanso panali ena onjezera pa komiti imeneyi pasi onse amene anapita koma ambiri anali ochokera mu DNCC kumano tinaphatikizapo so ena amene amachita ntchitoyi masukulumo
tsopano tatenti ponyereno nkhani kumene ili nkhani ndiyokhuzana ndi ana school a primary
yes
kodi ndi mavuto ati amene maphunziro amenewa amafuna kuti apange address kapena amafuna kuti alimbane nawo pa nkhani ya madyedwe ana school ku primary
nkhani yaikulu inali yoti no timafuna kuti no tionetsetse kuti pamene ana akupatsidwa chakudya ku masukulu azipatsidwa chakudya chimene chili ndi zonse zoyenerera chopereka thanzi kwa mwana
Kodi chakuja si chakuja basi?
Chakuja si chakuja yae. Tikamaja chakuja, timafuna utitipeze mozina zake. Zimene nuzima titandiza kutitupilatuli likule kumaso lezigwira nchito bwino. Ande chotero ana skulu ndi ana watino akukula. Chotero akamaja chakuja chimene chima yenera kuwapatsa tanzi. Adzikala ndi chakuja chimene no chiri ndi zonse. Kuyambira kunyumba usati kusukulu koka. Chifati dapuzira kutino mwana pamene akupita kusukulu ayambe kulandira chakuja pakhomo. Chakuja ndithu chakadzutsa chamawa chija chotino akangodzuka wasamba funa azipita kusukulu pakhomopo amukonzere chakuja. Ndi chakuja chimene chidzikhala ndi zonse zoyenerera zichatima nawo kuti zikhale za magulu okwana asanu ndi limodzi magulu 6.
Chabwino taona Mtendere Primary School komanso Nyengeni Primary School tuone pamene pakuti kodi likubula ya konzeka. Mulipo shin teacher?
Ndilipo to ankozi.
Kodi mecha sukulu yanji? Likubula Primary School.
Ya.
Zoni yanji?
Ulongwe zone.
Ulongwe zone. Mwakonzeka kuchita kwizi panofukatu hanzanu wa yala natu.
Angozi iti ukonzeka ditu?
Ana songkana.
Songkana ditu.
Chabwino. Ana amene wa ama klasi yanji?
Ana amene watatenga kutoke la 5, 6, kulekeza 7.
Chabwino. Ae iti aliguti?
Ae iti alipo huko matinasi ya shpojona kuti bize ndi maeso kuti azikonzekera bwino.
Chabwino. Ya itakala ni pompo. Pompano tikati uyamba ko quiz.
Ana wafikepo. Ana wafikepo.
Tsopano mkalasi mwalowa.
Talowa.
Makhala munthu yaita libanje. Ndipo maphunzitsa ndani.
Mkalasi tinakhala kontha tinapita tinamba kuphunzira pamande. Lachiwiri, lachitatu. Lachinai. Tinamba kuunikira kuti tsopano tikapange zenizeni fedwe ka tikapunzire mene chakudya chingaphikidwire. Timaunikira mklasi mene chakudya chingaphikidwire ndiye kumakapangaso ma practicals. Zenizeni kuti feyo ameti kupunzirafe tikachione chakudya tikachiphike ndime timaphunzira tikapange exactly ndime timaphunzirira kuti chakudya chabwino chimakhala chotere. Mangovati. Zinaiza bwino zothandiza iwe uphunzirawo pa nyumba pako ndi anako ndio kamaka uzase wena
inuyo pano kamaphunzirako ngati Jesse Mulenga Mrs.
ngati Jesse Mulenga Mrs. ndaphunzira ndipo ku nyumbako akuti kodi zinali kuti zinali kuti kuona mene ndingasamalire banja langa kuona diet mene ngakhale ndione kuti siku lonse munthu aje 6 food groups.
So pano mwanji litayamba quiz. Ya. Ndikudziwa kuti school zonse zakonzeka pano. Very good. Tiyambe ditu mpikisano watu wa mafunso. Mpikisano watu yenda modele. Tikafunsa funso pano. Mwachitsanzo tikafunsa ku Mtendere Primary School. Sitidikira kuti tishite kuulutsa kuti yai akonza kapena yai akayankha kena kuti sipita soka ye ku sukulu ina na usa yankhe kena kusa yankhe kena ko tiape mpa amaruo kuti payafunso mene tinafunsa pacha apereka pamaganizo awo pachatu amaruo ndi district sheen coordinator na amene amayangana nkhani zokhudzana ndi majedwe abwino mskulu pa mulanje pa district level kuyangana ndithu mulanje wa nthunthu Nyengeni Primary School Mombo Zone funso loyamba kuti pa sukulu pathu pakhale pa ukhondo pakuyenera kuti pakhale zinthu ziti
tinanga nevinacho bendulo nganga fosolia
standardi
standard 6 kuti pa sukulu pakhale pa ukhondo tena pakhale masache kuti sisa komaso mawu banya mulambo zinyala.
Mtendere Primary School. Mtendere Primary School ili kutuchira zone kumulanje.
Zinalanga ndine Gift Maruku Standard 7. Pasukulu pakweneleka kukhala zinthu ziwiri monga sache ndi ma queens.
Sache ndija?
Zikolopa.
Likubula Primary School
Znanga ndi nagine sizambi ndi standi seven. Pasikuli kuri bakaeba ukondo ba memeka kukala njigo komasu madoiriti.
Amaruo, anatua akuyanga hapa, nkani yuti kodi pasikulu pakale, kuti pakale pa ukondo, pama inela kukala zintu ziti. Ndia kuchula zintu kati mawili bala, kuti pakale masache, sikolopa, akukonza.
Ameni watu akukonza be pangono chifuwa jone na kutino kani ya ikulu jone na kutino tukamba za zenje eti ndi ingati tukamba za zenje tukukulu pili ya kutino kutino pamalo pajawa masamali idu wabino ndi zintu sijazima inia zinyamuli idwe mumalo ena amene no tukune ya kutiwe ba zimene iti makata ila no muzenje mucha
kwa kani ya ikulu ndi zenje li jankuti
zenje lota ila zinyara chifuwa ziku zoteka kutino kutino ta samala bwino pa malo kuma ngati dzenje tilibe ndiye kuti pabe chimeta panga chifwa zinthu zija zingo kha malo omwe aja as a result zipangitsa kuti pa malo paja sipa kha pa ukhono ya ndiye zinthu zimene no zili zoipa zoti mazitenga ndukazi sia malo amene timana kuti dzenje limene timana kuti lotaira zinyala
mukumva kuti ana school nkhani ili pano akuti nkhani yaikulu ndi nkhuti cha dzenje mene tukata ya zinyala la ya zipangizo zina zikungothandizira chabe koma kuti pasikulu pakhale pa ukhondo pakuyenera kukhala dzenje kapena kuti nkhuti
kusintha dziko sula ana ukhondo umoyo tanzila bwino sukulu makolo apunzitsi mafumu makomiti tiwatandize anawa anawa figepo anawa figepo anawa figepo anawa figepo
Fonso Lachiwiri Nyengeni Primary School Mombo Zone Kudya breakfast kapena kadzutsa kuli ndi ubwino wanji uwiri uwiri basi
zinanga ndineteza medicine nifuna kuyanka fuseri
standard
7 ubwino wake ndi kuti munthu umatha kuyanka fuso nkasi komaso komaso munthu umatha kuwerenga pamene wadya breakfast kuwerenga bwino
umatha kuwerenga bwino bwino
pamene wadya breakfast
chabwino Likubula Primary School
zinanga ndine basi mwaka standard 7 ubwino okudya pala monga mama wa mtu matha kukhala ndi mphamvu zoyendera pansewu komaso ngakhale ngati kusukulu kuno timakhala ndi mphamvu sakugonagona mklasi kumali mpikiraso maphunziro pabwino
chabwino 5 seconds Ntendere Primary School Tuchira Zone kutchula dzina kutchula kalasi ndi kuyankha
fane chipoya standard 7 umakhala ndi mphamvu umakhala solimpikira mklasi
umakhala ndi mphamvu komanso olimpikira mklasi chabwino
Zina langa ndi Thokozile Kambale Livuza. Ndine mlangizi wa zamaphunziro Mombo Zone kuno kumulanje. Mwachidule timati Peya, Primary Education Advisor.
Oh, Peya uja ndi mlangizi wa zamaphunziro.
Yes, pachitewa ndi mlangizi.
Chabwino.
Yes.
Munganditsimikizire kuti mwana amene wadya breakfast ndi amene sanadye breakfast pamakhala kusiyana mkalasi.
Zona di ana awiri amenewa amene amachitira class zima wachita kuonekera kuti uyu wadya breakfast uyu sanadye ophunzira amene sanadye breakfast samvera nkalasamvetsera samvetsera chifukwa chani
mumadziwa banji kuti uyu sakumvetsera uyu amapanga chani
yes pali njira zambiri ife aphunzi zimene zimatizindikirisa kuti mwana uyu sakumvetsera mwachisanzo akhoza kukhala kuti iwe uli mkati mophunzitsa akugona sakumvetsera ameneyo
tulota mpeza
ya chifukwa choti wafoka sana aje. Komanso akuzopezi kakuti mwina akungo sazika sazika nklasi.
Please teacher.
May I go
please,
out?
Teacher.
Kukamwa madzi kuti mwina ka ntima katsike pansi. Komanso tena amakusa kunena kuti kusazika kuti akudwala. Mimba mukuwawa ntima ukuthamanga fokuti mimba mulibe kanthu kena kali kose. Komanso ukakha kuti nomwina wapereka ntchito yoti anawo alembe
exercise.
Pama oneka kuti amene sanadye chakudya cha mawa performance yake ili raw sakhoza moyenerera chifukwa choti chikuyambira pachiyambi introduction ya lesson sana mvere ya ndiye
pamene uyo amene wadya breakfast
amene tu wadya breakfast tinenetse pano
koke nkoke
yes.
Mukumvela program ya afikepo pano pa OLS ine ndi si chunga ankozi. Program imene akuikonza nda story workshop ku Blanta tenzo ndalama likuchokera ku European Union kudzera ku GIZ imene ndi ntambi ya chitiku kwa dziko la Germany kulimbikitsa pano project ya afikepo ikulimbikitsa majedwe abwino awana mskulu komanso yana nkhani ya ukhondo lero tikuyangana mitu imene patsamira project ya afikepo mitu kapena kuti pamene uthenga wa afikepo watsamira ndiye pali mitu 5 ya ndinthawi sitikwanitsa kuti amaruwo achite kutiuza zonsezi kuma petopeto tikhala tikumalizitsa mitu ina imene yatsala pano bwanje tingokumbutsana kuti pajatu tili pa quiz school start kumulanje zikupikisana ya tisinatero tibwereso kwa mai mlenga pajatu anapita kwa mapunziro kuluwana mapunziro afikepo kuma amachiti saluwana kupunzi satuko di chakuja tinga chiko nze mwanji kuti mwana wa school wa primary apeze za makulusiki simbenemo
intati pateni chitanzo
yabu
alipo makola amena kumvera pakali pano alindiwa anali ku primary tangu tipasali chitanzo cha kakonze dweka buino kachakuja kuti patsiku pachaba sapeze kuti tu tisakuja tama kulosikisi
mwana aje pala kachipatso pambali pa aje pala ndiye ndikudziwa kuti kodi mphalamu muli chani mphalamu muli chani chama ndidza zimenezo mphala mwana angili mpatsa chani tsiku la lero ai akhani mphamvu eha ngaenda tira tisinjiro kukala kuti mafuta tumwa kamulo kuti mafuta komanso tima proteins tomanga thupili tikhalamo chifukwa ndikudziwa zimene zitikuphalako ndizisakanisa ndiye ndikukatenga kachipatso kanthoji adye mamucha
mukunena kuti kuphala kusakanisako kantesa kusakanisako chani osengokhala ufa okhaokha
ayi okhala mbali imodzi ndiye kuti wambapo kutolera za magulu 6 ndaka mabwera kuchenanga si
ondi kuti ufa uja zokhutisa ngati kuli kanteza ndi kuti mwina timafuta mkaikako chani gululinaso kachipatso zipatso
ndikukuuzani tsono zimenezi masana akubwera kudzidya sima ndi mwina kudzadya ndi kanyama kaya mwina ulibe kanyama kaya unaphaka chiwala kaya unali nkambewa kaya kanthawi yoti yamafulufude usazidelera zimenezija adye kankhonde kako pambali
chifukwa kuno kwathu tikati wadyera nyama timaganiza nyama ya ng'ombe
ayi hai, tufuna kuti zimene timazipeza ifeyo
kwatuko
chifuwa mwina sitidziwa kuti sitidziwa koma ukazindia kuti iwe sudziwa kuti sudziwa ndiye papeno mapunziwa
kodi inovela muludziwa kuti muludziwa
anawafikepo anawafikepo
funso la chitatu tikufunsa kuti chulani magulu sikisi azakudya
sinanga ndine watson na chuma ndi 7 magulu sikisi azakudya ndi gulu la zanyama gulu la amafuta gulu la nyemba gulu la zipaso gula za kudya zochosa nja ndi gula nyama.
Ke? Wachula ngati pamene? Pamenepo akuti wachula magulu 5 if it mafuna 6, 10 timukumbutse gulu imodzi imene wayiwala. Nai gulu lanji. Pamene?
Zinanga ndi Davis Manase 5. Gula masamba.
Masamba. Okay, good. Ntendere Primary School.
Zinanga ni Fazana Hussein. Ni zaka 14, ni stand 8. Zokuja magulu zokuja zwili munga, zokuja za masamba. Ndizipaso.
Masamba ndizipatso. Ena?
Zinanga ni Fune Chipoya, ni stand 7. Zanya mandi.
Nyama ya iyo lazina zija. Zanyama, okay? Kwa sala start.
Sina ngani ni Joseph Zakaria aliza ka 16.
Class
standard 7. Mhm. Mwazi mwazo kuja zuri za maguru 6 ni za masamba ndi za mafuta.
Chabwile. Pamene pande kuti mwachula maguru 4. And wina anabwele nza mwasi yako chandija. Za nyemba mnachula? Za nyemba, zo kutita mnachula? Likubula Primary School.
Sinanga nineloza mwoni stand 6. Maguru 6 za kuja, tauchavu wa dadu, za nyama, za masamba, zo kutita.
Good. Wina?
Sinanga ninagine sizami ndi stand 7. Za mafuta, ndi za nyemba.
Good. Kwa tala, angani? Shimoze? Ndi gulu lanji mene la tala? Eh?
Paso.
Zina, kalasi?
Zina angani tine mele chumara, stand 7. Zipaso.
Program yake ya afikepo, tingo kumbuta na kuti Me to Five. Pamene patamira utenga onse wa project ya afikepo. Ndi... 1. Nutrition. Kapena kuti majedwe abwino. Kuja zama guru sigisi. Mutu number 2. Dinkani ya madzi. Kodi madzi tingasamalire bwanji. Tufatu madzi pachatu kwa bwena sokolera. Madzi tu ndi mdalitso. Koma tikapanda kusamala, madzi angathe bweretsa matenda. Ndi samale motani. Mutu wachitatu. Dinkani ya sanitation. Zipangizo zimene zimatithandizira kuti pamalo pakhale ukhondo. Mutu number 4 ndiye ukhondo. Mutu number 5 atapanga niko gesa kula akulu. Ana sikula primary. Mutu number 5 health. Umoyo wabwino. Mitu imene ndi pamene patsamira project ya afikepo. Tsopano tango tiuza niko kuti program ya atu ya lero. Inu mwamva kuti mitu iwiri. Pa mitu imene tikuenda hapo mproject ya afikepo. Mitu iwiri ndidiyo. Tidzoi tani. Nambara ya atu 0995-517-930. 0995-517-930. Chonde kuti tumizira utenga nchintu chapa fupi kwa mbili. Kama tumizira pa WhatsApp nambara ya kendi umwe. Kuti tamaliza choncho tu program yatu ya afikepo pano pa OLS. Tokoza kwambiri school zonse zitatu. Likubula Ntendere komanso Nyengeni kumulanje kumeneko. Komanso ahedi ashin teacher ndi onse amene anatandizira kuti tifika kumeneko. Nimtokoze mzanga George Wembu kuyenda limodzi kuti tufika kumeneko. Komanso titokoze mwapadera anzathu aku GIZ office. Kumeneko tili ndi Hemo. Komanso District Shin Coordinator Maruo Henry. Toza ni kwambiri. Demi kira. Program imene isa batala mawa tibu elansu pano. Demu tsakarepo mwepo. Tingo kumbutana. Kuti choninga chatu mkulimbi gitatu. Mwana wa school wa primary. Mwana wa school wa primary. Afikepo. Ina ndi zi chunga. Anko zi.
Ana wafikepo. Ana wafikepo. Ana wafikepo. Ana wafikepo.